No more activities at Matari Hospital were disrupted after 40 patients escaped from the hospital Sunday morning.
Hatukutoroka, ilikuwa ni saa kukunywa uji, mtu mmoja akasema hapa yenyewe kamenuka. Kuna mtu mmoja ananiambia tu nasi wamestrike. Mlango ikavunjwa, kuvunjwa hivyo tukapanda. Mimi hata sijara nilipanda, nilisikia ukuta, nimeruka.
Pole kwa wale walio msaliti Isa, kweli hawakujua tria takuja kusoma misa. Aha. Na Wayahudi walio lisimamisha bomba treni, hadi lini watajificha kanisa? Tuko na mzuka wasije kuninuku, kiukweli sijui kitu kwa nyash mi mjukuu. Na kwanza juzi ndo nafika jiji kuu, hata sijakaa mwezi so sijui kani true. My God. Nacho kijua ni kwamba juzi kajua enga kafanya magic, jana kajifufua. Ala. Sita kalazwa usiba na kifua, maskini hela za dawa malazi ni kibarua. Bahati tano kupizo na muongelea, badala ya kumtakia laheri na kumuombea. Kitambo lugha ya njili ni kukemea, squeeze ni umbea, Esther na Guardian wakitembea.
Kwani who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Larima doa walibeba sana the trail, kabla wahame wafuasi wakenda 10 over 10 zaga. Ila jalango ndo bada na tamba game da beza, na ngoja lasa takuja kushuka when. Nasikia the don alikuja akashika loan, albumu wakafanya noma kinoma ndo kiperform. Wakenya nao wakadinda kusing along, kila kiki na mikiki zote zikapiga bomb. Vera Sidika na kiume lalisha haga, ama haga zilichoka na kazi kama maraga. Nguvu za kiume kotile tia kunanga, mauza jakupa mtoto ni lini utakuja taga. Oji kafanya tamasha la Marekani, yambara mbamba kafanya vituko kwa klabu flani. Eriko mwani koinange ya uonekani, amu ni shepata waifu kampeleka nyumbani.
Kwani who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Mzazi tuva na mbona badu nichezi, badu unachezo simba vi crazy na uchezi rezi. Na kutania big bro wendu na jezi, safisha vyombo na homo vingai mimu enda tezi. Tulo waeka wasimamizi wa mziki ndo leo wanatuchezi ya karata wa aminiki.
Wanda!
Ni mikutano meetings za kila wiki, ila kama tutalipwa mishahara ibainiki. Spika wa bunge na kuomba nitoe hoja, manake nina mawili matatu na sita ngoja. Miaka miwili nikimeza mara moja, mara tatu kila siku na stress bado ni moja. Juzi manesi walifanya birthday, wakafa wagonjwa wakadai eti ni holiday. Najua tomorrow itakuwa another better day, kampeni zimewadia, kura zetu zitape.
Kwani who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Who are you?
Chizi kutoka Vietnam, ametoroka magari, checking momentum. Ama nitazima moto yake rest and mafans wakikubali, wakinijali.
Yo, yo, mjomba,
mjomba.
What up?
What up?
Respect to my boy Simon the Bird.
Kama nikitaka kutoroka nikitoroka. Mbona hukutoroka? Nikitoroka, nikitoroka babangu waka nilisha kwa wewe.
Hapa watu wanalala na chawa, ni ngumu hata mtu apate usingizi. Labda mpaka apatie mabili tonsa mama dawa kadhaa. Ndio apate chakula hata endelee kuishi.